sami
phela konke phela manje wangenyusa wangeseka wangithanda
wehe
Wangenyusa, wangeseka, wangithanda.
No, my name.